Fuego, hey. Fuego.
Welcome to the fire department.
The seductive one up.
Check my
Frisky, I'm sick.
Zamba, so.
We don't call it a taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Filangi. Nga ukwa nisa kunyanga nyama mipenda.
Taco ni taco.
Shake no chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pocha yaka lotion, yeah, my fantasy. Size don't matter, as long as inyanganya. Tandala I see it vis-a-vis, baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkoka banana. Baby, your booty, that's your superpower. Ngakufa keku mukaka wakata koma sawa. Feshi not sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, ndiye kuli voice.
Balange, tulange, filange.
Nga ukwa nisa kunyanga nyama mipenda.
Yako ni taco.
Don't tease me abano wenda bafinina. I burn like a fire. Kata fire kule tutuma. Gato abafweka fweko kwe kukabo kwi bibire. Misango sheka sheko fule waya watapiri. Labanda popole seka nkana wamba kuku sowe lako. Swena shake it baby kwamba kwi pene. Nakalumba feni nebo ba imbile kode bashini. Fondeli sesha leli lati wanna marry me. Tangi shendo pomu fola boss kabili. No type ya bakulu mulika mokwiza kabili.
Yako ni
Olo ipisike mchitenge, ise ma expert timaona.
Yako ni taco.
Bena wakonda thick, bena ngo slimu. But in a kaleza, I don't mind.
Yako ni taco.
Tiema mi bende paka upange na seven. Magai gai gelo muleke na vine. Ngati afuna adiamfunuke monga malegend.
Tako ni tako.
Ivos tiza kachinja po. As long as vidi patupi pako. Tako ni tako. Uwauze na wanzako. Beauty iri kutaa.
Tako ni tako.
Weta unkare na small. Tako no biggie baby.
You should just know how to twerky.
Twerky. Kuziba chabe moe jumbela. Uzaona bagai diwa wazambo kurwi. Nikuziba chamo inyanga ni sila. Kwete nishikwa sila hapo. Wabatangani keki. Olo wakuse kati yako ni ya feki. So what?
Wela mkale na jako.
Balange.
Olo mtuma jako.
Tulange.
Olo mfima jako.
Filange.
Nga ukwa nisa kunyanga nyama mipi.